your newspaper like me so you can point your fingers and say, that's the back.
Yeah. You know my name. Let's get it. Yeah. Yeah. Smoking cigars in Jakarta with my bros. Pesa ningapi ya isigo neza bros. Maybe ni rent, 5 figure neza cost. Nipo kwa sako za washwano ngeza foes. Najua kuna mengi kusu mimi ya nakuma. For the first time naona future ina rudi nyuma. Mina zidi piga motra kikufikie motra. Tuko the same level sipoteze focus. Iso this bro ni weather focused. Tene nge kuwa fit bro ngeka chorus. Ila lafuthi yako ya kindezi na niboa. So haa tunoke sick flow mpora mpora. Mwanao nampa kongole na gumba. Cha tatu wona weza kukalia. Cha pili nkuku wonya unayumba. Ni muda waku badili karia. Na siku kija Kenya unavunjwa. Anza tu kubadili karia. Ata mimi stoweza kukutetea bro. Laba nisaidie tu kubadilisha rehab. Mana utakuwa cheesy after that. Cape. Unagusa watu wasioguso bro. Cape. Yeah. Low. Ukiweza uneza this baby implying your escape. Any warning Nikki, this baby ni vita I'm going ape. Kwa ishima ya site mo, I go easy on you pray. Nanza upia no kinyongo baby, chukis on preps. Kutoka kuwa Mondi's favorite na bado uko late. Kina bandwa kaja after you na kaku pigya gape. Aba kaku sign na kaku drop cause ni cape. Biitwa kaku sign wa kaku drop cause ni cape. We usually kubeba kaku drop cause ni cape. Provoka likuwa minia kaku drop cause ni cape. Ulilipiwa flight mbaka Rwanda cause you great. Ukalipiwa flight kuja chuga uka delay. Ukalipiwa tena another ndege the same day. Ukafika chuga ukanza udinga the same day. Ukamshikia kisu na kuprovoke cause you cape. Ulipele kwa selo usariva cause you cape. Nduguza kwa kanzalia waku toy cause you cape. Ilibidi funguliwe kesi wakai drop cause you cape. So everybody say cape, cape. Ukimuona motra say cape, cape. Make sure unamtag unaandika cape, cape. Hana kofia mwana tumpe cape, cape. Hey, everybody say cape, cape. Leo, niko na 99 problems kusnitches na me. Kusnitchi ndo kazi unafanya studio kiwa free. Unongelea mula na you broke nigga please. Na meno ameoza nigga please don't breathe. Die nigga, nenda rest in peace. Niko na pesa kukulipia rent this week. How can you be a nigga this week? Wakati meneja wako likuwa ni crush wa G.I.G. God is good and shout out to Gentrees. Chuga hauko ndani mwa kitabu cha real G's. Arusha ni watengwa chido man JCB. Fido vato chabelishe James ndo MVP's. And my baby Fifi. Yeah, motra I love you no homo. Keep on pressing me I swear nitakufunga wa mdomo. Nitaongea kila kitu licho bonga kusu diamond. Platinum, skilly records ulinipa uchafu kusutana. But it's your time ya kuturn up na kusutana. Acha nisikupe promo. Sheesh.
That's the banger.
More smoke. Enjoy life. Acha wivu, bro. Acha wivu, bro. Enjoy life. Yeah, situ kwenye kata.
So say goodnight to the bad guy. Come on.